ngeke ngikuthe, ngeke ngikuthe. Akonke akwenzileyo,
akwenzileyo,
akwenzileyo. Ngoba udonsile wangi-increase, I'm restored. Sekuyisikhathi sokuvuna, sekuyisikhathi sokuvuna. Awuphethe inyembe, zihlezi phezu kwehembe. It's governmental anointings. Angifuni ukulahlekelwa,
ukulahlekelwa.
Let's eat it.